County Music.
Oh, yeah, Giovanni. Oh, I pray for you, I pray for you. I pray for you, I pray for you. I pray for you, I pray for you. I pray for you, I pray for you.
Ndiwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako. Ndiwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako. Kwanza hivi vitu nikuchicha, na zuza hizi nyimbo nikuimba. Ndiwe mwana wanje, ndiwe mwana wanje. Kwanza hivi vitu nikuchicha, na zuza hizi nyimbo nikuimba. Ndiwe mwana wanje.
2015, 11th November. Ina yanki wa pembelo nezo pemba. Baby boy, my baby boy. A lot of things come but you brought me joy. I'm sorry for dropping your song a little later. I wasn't with you on your B-day but now I feel better. My little hitter, Giovanni. It's not a bliss that you brought to your granny. I just want you to know, baby. Susa kula ngaine, nina kula no daddy. I'm always gonna be here for you, baby celebrity. Zambia yonse ikuziba but ndiwe che baby. Nyanzo gani za sinza kwa nisa. Upadwe chena mulungu njipa na nijalisa. Mwana wanga, my first born son. My first album named after my first born son, yeah.
Diwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako. Kwanza hivi vitu nikuchicha, na zuza hizi nyimbo nikuimba. Diwe mwana wanje, diwe mwana wanje. Kwanza hivi vitu nikuchicha, na zuza hizi nyimbo nikuimba. Diwe mwana wanje, diwe mwana wanje.
You're the best baby living. And I ain't gon' lie to you, life is a gift. And yes, baby, leave it. I'ma spoil you, take you to where I've never been as a kid. You know why? Cause you're the best I've ever seen. As long as the pond you could chula never. Shaka sumini show kukumbwa neba. Hello no God, cause without God, baby, you ain't nobody, right? Even daddy wouldn't be here singing a song for you. All these late nights, I'm doing them all for you. Hello life, yeah, my ups and downs. But I pray I'll copy till it lay 1,000 miles. Cause you my baby, maybe you won't be what I may be. Cause lately I noticed you a smart baby. Not ask my baby to menso ukaseka. Giovanni, potential ikayeka.
Diwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako. Diwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako. Kwanza hivi vitu nikuchicha, na zuza hizi nyimbo nikuimba.
I want you to outsmart me, to outgrow me, to outlive me. Want you to become way better than I will ever be.
Mwana wangu nukupempelela,
nakale valika. Nakale valika, nakale valika.
Ndiwe mfumu, ndiwe wakufumu, nikuvikenge pamalundi yako.